ulungi sebahle uvula indlebe susana yododok leso indlebe why kanti uethu sokwesibhebe ukhebe futhi ujola nentshebe uyibhixwibhixile nge-makeup istyling jere khansi sabutabu uboleka nempahla inkinga impintshi zakho sezisaba ukubhlinga uthanda izinto yabonakala noma ukhuluma uyazwakala kiwe yurima ngakhona kiwe yuhamba ngakhona akuzona zasemzansi oshaya izona ufake i-shortcut noma kubanda uphambana ne-weather kuduma ikhanda umusa ukudlile jaiva kuze kuze uthebe ziyawaridi buse wabe uyiphoxa umuse kanganga ufisa ushaya ngamathangathanga ngiyazi awuyazi into yenzayo uzwa kumnandi ipile emnandi edidayo
Boni qedile ngawo kara go with the money isolo bungiringela isihuwa manje ngiyakubuka i makeup isuka bese namu yangisusa isalele ngizoyivusa umlomo utshekile inwele lahlekile vuka kusabe ngiyazushayekile kusodlani angisaboni sele bangisakusoli mina namsoli ngiyacela ungangibori wena jistri ngephume etaxini wonke umuntu osemva wakho ngazothini penselive bese namba ngenzwane cheese girl yazi never thina sizwane
She's scared, don't get nice, it's better. 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 She's scared, don't get nice, it's better.